Cancro, the Subanis, Le Padre, the Good.
Suba King's Musicals.
Era no eli, ane no donjo kuma.
Chris Siki.
Mbijo era no eli, ane no donjo kuma.
Uluch kuda miri kume makene, wapi ustin sisma.
Nyati, matinde dendi mami oh. Gino timu ono mabedo genyati, matinde luonga dadi.
Otaka Jackson wudi soba, wapi jemu wudi kindu.
Era kodonjo kumi makata puonji, o Kenya liwinje sejego.
Odire unyakaji, Mose Simon omolo udime.
Era kodonjo kumi makati uondi, o Kenya linene sejego. Era kodonjo kumi makati nyise diel o Kenya linene sechego. Era kodino wangi makati lware bugo o Kenya linene sechego. Era nigi pawa mako donje via we sana ke weche mange o Kenya linene sechego. Era kodonje via ndo kati nyisa ngo o Kenya linene sechego baba e. Era nigi pawa mato kimasenene era ni o Kenya ngato atamadi ah it my wind get chunya ne mangeo wacha ni enjoy maisha yangu mos 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 nipunge pepo habari mos 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 at break us me I era my warm dime why you come gewa era my warm nikule maisha mos mos mos. Shika pia yangu, mos, mos, mos. Era nigi pawa mato
hey.
Ushaipendwa, ukazalishwa, baka ukachwa, tena ukagongewa. Staki mawazo tena, staki ni umizwe tena, staki nyoko nyoko tena, spendi nyoko nyoko tena. So don't beep my phone, don't call my phone, don't beep my phone again.
Ameanza mambo yake ya mataka taka tena. No no no, mimi na wewe tulitengana, ukasema unitaki kuniona tena.
Mimi siku hizi mambo ya mapenzi nilisema no. No no no, natafuta pesa, natafuta ganji ama nyongima, weke chando niga kode weche manono 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 baby. Hatuna nipenda, sina kutaka.
Mapenzi ya siku hizi haina faida. Mapenzi ya siku hizi haina faida.
Kazi yangu nitafute pesa. Kazi yangu nitafute du. Ndoto yangu nipate ganji. Siku hizi natafuta du.
Sweetie, what is wrong with you? Acha hizo.
We, kambali. Mimi mambo ya mapenzi nilisema pana. Acha nifanye kazi nipate pesa yangu, nijenge nyumba yangu, nijenge mama yangu. Wewe
ndio siku hizi haina faida.
Omari Nash
ndio siku hizi haina faida.
The parody card.
Kazi yangu nitafute pesa. Kazi yangu
nitafute du.
Ndoto yangu nipate kanji. Siku hizi
natafuta du.
Sama madho kongo tamiela jawa. Na enjoy
nasikia vizuri.
Na enjoy
nasikia vizuri.
Ajawa ringeremo otu bujugi. Ajawa ringeremo otu bujugi. Ulolo imanyisi nde adonga kena. Acha mongema na enjoy. Acha mongema na enjoy. Na nenepa
nasikia vizuri.
Na enjoy
nasikia vizuri.
Super Kings Musicals.
Producer One Chris Muziki. Sounds from the